20 billion abụrụ ego ụmụaka, were aka na-abọkpụrụ ego gị, were ụkwụ na-abọzọlụ ego gị. Ọzọpụrụ inye ego,
Chukwu megodu meje egwu ndị ọma bịa, 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 emeka egwu ndị ọma bịa, egwu m egwu ndị ọma bịa, egwu anyị o egwu ndị ọma bịa, anyị niile ọma
egwu ndị ọma bịa.
Oge Chukwu kwulelugo, oge anyị elugonu, akwa mgbochi ekewago, ụmụchukwu na mba niile, ka anyị were aka na-abụ kpelega anyị, ka anyị were ụkwụ na-abụ zolega anyị. Ọzọ bụli inye ego ụmụchukwu, ọzọ bụli inye ego ụkwụ na-abụ zolego yi, ọzọ bụli inye ego
ụmụchukwu. Olise bi na mba niile, ụmụchukwu Olise nnụnụ bi na mba niile, banụ meji n'isi jenu keji mi, banụ meji ka nnụ mejasị na nnụnụ
ijo.
Onye ọma Tochukwu nnụ meji, ụmụchukwu nnụ na mba niile.
20 billion, 20 trillion, Chukwu ekwukwu na nwa mụ ya kpata ego, Chukwu ekwukwu na mma ebulu ike, nwezefu na mba, Chukwu gozielu mụ ụmụ Igbo niile, wele kwa Elise Elise gozielu mụ fawa, ka anyị were aka na-abụ ogbolo ego.
Jabu mechi nne,
ka anyị jee bulu ike,
sedu keju n'isi,
egwu anyị ji asala ọkụ,
anụ mechi nnuke,
wele aka na-abụ
ogbolo ego, jabu mechi mmachi mma n'oge,
wele ụkwụ na-abụ zolo ego,
wodu mechi
egwu anyị ji asala ọkụ,
mata si n'ike si echacha,
ka anyị jee bulu ike,
anụnụ mechi,
egwu anyị akpata ego,
jabu mechi mmachi n'oge,
ọlụ anyị lụrụ ya kwụlị n'ụgwọ. Iwelu ebe ị na-eje, onye na-ebienu na-ebienu, ị na-ebienu na-ezolo onwe ya, enu ụwa bụ ogwu, obodo mmadụ na-azụ ahụ. Mụ bụ onye mmadụ Chukwu, nnụnụ Chukwu bi n'ọzara na-ekwu okwu, onye Chukwu ya gọzi ka ọ ya gọzi n'ụwa.
Onye mmadụ Chukwu nnụnụ, ụmụ Chukwu bi na mba niile. Onye ọma Tochukwu nnụ meji, ụmụchukwu nnụ na mba niile. Onye ọma Tochukwu na nnụ n'ekili, ụmụchukwu bi na mba niile.
Ngwa 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 Emeka, Emeka, ọnụ a na-ekwu mmanụ njọ, ọnụ siwe belisi, mee belisi etinye ọnụ, ọnụ ekwulu mmadụ na-eje. Onye ga-enefu ọnụ na-ekwu, ọnụ nwepụ ka nkụ, ọnụ kwulu mma n'ọbụ ọnụ kwulu njọ, ebe megide kpọkpọ Jizọs Kraịst, kedu si maka mmadụ nke ụwa. Ọnụ ya ekwulili oke nkwu,
oke nkwu n'elu
onye ọma. Ife abatago,
oke ife n'etiti ife,
oke osisi,
oke osisi isu ochi,
egelisi olisi ọbama,
egelicheli chachakata ọbama, ife chijelu nke mbụ n'olivite, oche ndo ọkụ dị n'ikwu osetu,
oche ndo
onye langasị nwa badudu meji,
ezi nlayọ n'odogwu, efi lion kenduku n'Indonesia, odogwu nwa Nsuka kisete Nenu kwezike Oni chenu kwezike kisatazia Eche layon lakana Mbwanu walakana popolego yi Mbwanu walukuna posolego yao Ozo pulinyego kenduku
Ozo pulinyego
Ozo pulinyego Eche layon
Ozo pulinyego
Franco, he said, everyone is so making you. He won up for you. When you police, Naka.
I'm a man
who can't